ready for this, man.
Stop.
Let's go.
Mr. Sid again.
Mr. Sid, what up? Calligraph Jones. One, two, three, let's go.
Alexis on the beat.
Bala. My girl, my toto. Castal kakufi to you, toto nanga. My girl, my toto. Kakosa atakawe kunye jinsa odera. My girl, my toto. She's the girl of my dreams and she lights up my life.
Kitu misiwezi ku explain tangu kuone kwa ndoto wa heri. Na mimi nataka jua if you feeling the same. Namu ona kwa ndoto, namu ona kwa dream. Na vemi ni mutu social na kutaka in my team. Nikona planza kupea maisha moja supreme. Naweza kufanya royal jumi up and you king. Min metuma kwa kutoka kwa Mungu. Setani saina jua amejana majungu. Malika safi si basi apige mundu. Kakiswa ili apati na mpati zungu. What up mama, yeah you looking hella spicy. What's your intention, really you tryna entice me? She look at me and she like,
it's highly unlikely. You only get a pass only if you wanna wife me.
Baby, I don't wanna waste your time.
Mama,
I just wanna make you mine.
Mama,
baby, be with me for life. Namuona nga kwa ndoto.
Namuona kwa ndoto.
Namuona kwa ndoto.